Black Market Records.
Love child, na misi waire Pungi na igonga kushinda beats by Dre Roundi ni jazz, mboegze maraine Yote kwa jaa kila siku will you guide us Chini mandege, shati la coste Kakuna pombe, bona situ kose Kwenyua kukuwa laku, zote zote Siku itisha na kaileta at my doorstep Eggs are cheap, until you fertilize one Snaga filter, I might bring the black and white one Neza nita Kenya, jubuda mi hudai one My rap, hapa sure is you get two when you buy one
Oh yeah,
ngoma ya walevi
Oh yeah,
at aina kora.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Ngoma ya walevi.
Oh yeah,
at aina kora.
Oh yeah, oh yeah.
Ini ngoma ya walevi na taina noma, lakini tumezoza kila kona kwa madonga. Kudunda mara moja toki yangu shama doba, angusha kitu kisa jugu shodo anabomba. Natunda pale bukle tabaki umejikopa, tabaki umejichocha ndo furaishe madonga. Ushike that bomba, ucheze na yo proper, anguka na yo down chini tunde na yo order. Aya ya mago shodo mejileta, ama go shodo wanataka tuendeleta. Jua mejua hindo mbugi inatesa, jua merada tunacheza na yo pesa.
Ngoma ya walevi.
Oh yeah,
at aina kora.
Oh yeah, oh yeah.